Niambie ni wapinzani wanajisumbua. CCM chama chetu tumekichagua. Niambie ni wapinzani wanajisumbua. Samia rais wetu tumemchagua. Uongozi si jambo rahisi, linataka watu majasiri. Wameng'ang'ania ubishi, wanapinga vilivyo dhahiri. Anayo yafanya Samia eti hawayaoni. Taifa linavyojengwa eti hawalioni. Ajira kwa vijana nazo hawazioni. Wajibu, hatuwajibu, hatuwajibu, lengo lao kuharibu. Usiwajibu, hatuwajibu, hatuwajibu, lengo lao kuharibu. Mama kanyaga twende, we CCM twende, kanyaga twende, tumechelewa sana twende. Nyeshapa wanajisumbua. CCM chama chetu tumekichagua. Waambie ni wapinzani wanajisumbua. Samia rais wetu tumemchagua. Mpeni kura Samia, mpeni kura. Mpeni kura jamani, mpeni kura. Ajisikie yupo nyumbani. Mpeni kura Samia, mpeni kura. Mpeni kura mama pewe kura. Ajisikie yupo nyumbani. Anayo yafanya Samia eti hawayaoni. Eti anavyo tuunganisha pia hawamuoni. Alivyowekeza kwenye elimu pia hawamuoni. Mambo yote ya muhimu tuseme hamuyaoni. Oh, mama usiwajibu, hatuwajibu, hatuwajibu, lengo lao kuharibu. Usiwajibu, hatuwajibu, hatuwajibu, lengo lao kuharibu. Mama kanyaga twende, we CCM twende, kanyaga twende, tumechelewa sana twende. Yeshapa. Mpeni kura Samia, mpeni kura. Mpeni kura jamani, mpeni kura. Ajisikie yupo nyumbani. Mpeni kura Samia, mpeni kura. Mpeni kura mama pewe kura. Ajisikie yuko nyumbani. Aye.